heard a joke that would crack you up, hey. I wish I could share it with you. In fact, never been in inga funa kushimi kila, but we don't talk anymore. Benango ni matenga funi funo kutumila, no lekela panjila. Tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino manje satana tiaka pandambo.
Oh ushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo
kadansi kezo enda chabepu ino mambala atiaka pandambo.
Kind of love we had, the type that make people mad, the kind that make them wanna lose their minds. Your friends and family sometimes could I get jealous, cause me would I tiff you from them. Yeah, it was deep.
Jesus, she make a feel even say,
no sick a feel even say.
We were best friends.
Tenzo nkala tipanga mulomo pakatika usiku. I've seen you at your lowest and I've seen you when you're broken. I've seen you lose it before. And you have watched me grow. It's difficult to picture my love life before I met you, girl. Sinezo ziba na chikondine, paka siku ya mene ni na kuziba we.
Mushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino manje satana tiaka pandambo.
Mushe,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino mambala atiaka pandambo. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela, mene ni kufungila, mene ni kukanizila. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela. Nirimonga kanyo ni kalibe mapepe ni chilise. I wanna fly again. Fly again.
Tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino manje satana tiaka pandambo.
Oh,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino mambala atiaka pandambo.
Tonight
I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino manje satana tiaka pandambo.
Oh,
tonight I party
na nani ndani
anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabepu ino mambala atiaka pandambo.
Chanel.